High Table Sound.
My Town.
Deep Classic.
MLD tuna shine kama star, nyuso zetu ziwe na furaha, vipaji kutoka kwa Mola, tena bure atukumpa dola. Tunasikika paka Afrika nzima, Jalali tuondolee misiba, maisha yetu yasiwe na shida, Malindi mitihani twashinda.
Hewa tamtam ninapumua, tajirani anatabasamu, simombe imbaya tuwe. Vita kwetu ni haramu, tumebarikiwa, viongozi wenye nizamu maendeleo wanainua. Kutotwa kazaro, ona mbele tusonge, Mola ndo tegemeo, ushikamano tujenge.
Malindi yetura, Malindi yetura, na Mola katujalia upendo, na Mola katujalia upendo.
Napenda Malindi, tauni nzuri, ukicha madili paka adhuhuri. Kiutali twapeta kwa sana, upepo mwanana tunapata yankaya.
Viongozi wetu Mola bariki, vijana wengi makasisi, tuzidi kemeha ibilisi, tupate pema pa kuishi.
Viongozi wetu Mola bariki, vijana wengi makasisi, tuzidi kemeha ibilisi, tupate pema pa kuishi.
Yeah, Malindi yetu Malindi, viwanda vimejava mahindi, iko pesa za vikuni saki kwa mbali kabisa, na upepo wa bahari mana ni yetu fahari, wageni hakuna noma, iko serikali.
Hey, asante baba, mimi Mkenya, ingawa wanabana sote sini wa moja. Malindi jimbo langu, Malindi nausi yangu, Malindi fura yangu na furaiye. Malindi yelele, Malindi yelembe, wote tushikamani, aiye.
Malindi ye, Malindi o, Malindi ye, ndipo toka na sasa ntofauti kabisa, tunashindwa tangaza zake sifa. Malindi ya mere meta mere, ndia zidi kusonga mele, tupate baraka mele, tele, tele, tele.
Malindi yetura, Malindi yetura, na Mola katujalia upendo, na Mola katujalia upendo.